umfini owona wona yebo nina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye yebo lowo yenu yathela isithelo esiningi ngobe kuye konke kuyenzeka dalani kimi dalani kimi uthuthe
dalani
kimi ithi libole dalani kimi uthuthe sasilinge kuya silinge ngomoya ngoba ngoba unomfuzo Bagu bagu Ameshulayo Futangenza
bonke
Uchingenza bonke Nesethembiso zami Singu yebo Singu amen Sonke sibile Bagu bagu Okungahlulayo Nginamandla okwenza konke Sakesimile sonke simile Siyam Tumani hlala nihlala kimi Yebona mazwi ami ehlala kimi Uthi niyacela niyacela nithandayo Yebo nina nikwenzelwe Bakuba kupho Abukho
Mashulayo
Futha ngenza
bonke
Hey Nesethembiso Ake sonke sibile Uthi gcinani imiyalo yami Kanjalo nani hlala kimi Uyinwele
Kezimile
Nise nembathiswe amandla Ninga suka Jerusalem Nise nembathiswe amandla Nibe ngofakazi bami Ekugcineni komhlaba Ngoba izethembiso zami Sami zonke zimile,
zimile.
Hallelujah.